Exclusive from Voxmac.com.
Kwesinye isikhathi ngihlala ngedwa, izibuzo ukuthi kungani, kungani abantu engibathandayo behambe kanje, ukube benamandla, izinto bezizoshuka.
Oh,
Exclusive from VoxMac.com.